is a bad man thing. He the king. That's a good name. Alright. T-T-T-T to the IWMRTDAT. Again, girl, them to come.
Done. Lavo on the beat.
Yeah. I depend on my boss and can see you my vagina. See you my vagina. Missionary, so a right back. And if in any official man, say feel an anti. Hey. See your hands and don't need me tie. Na kula nyama bichi and don't ask me why. Nipe kichwa nipate wisdom. Warm lips zangu siku kam na kandom. Mende mende bile pepa haji skin na kaham. Mekitana na nikumbuzo mora na sodom. Hile kiu noko na yo manze si wizi west. Hii na imada manze iwe delete. Kabla bate beta manze minyo depressed. Na haki kuwa msana na chaku regulate. Fuka uduma namba mbajo siku uji. Aliye juu mfate uko mbajo si suki. Kati nenda ronga jani si fupi. Na misi wana kuru so faka zikuli. Arpena mabazenga siyo mafijana. Hey, see you my vagina. I bring up my bazenga, see you my vagina.